malaba ntse mo hamma di mana selina yo he ba tuma tsatsa jamba tla itumela ruri ke ba tlo ba tama go se tlo tsengile mo mati ai tsane mata ke tlo go khatantsa monna wa me madina yo sa bala go tsama mo marinye yo la bokolo kolo wa khora ga go ntse
a tlo go tlo go nyala mo
eh ai tsane tla ro tse ke den
ke nna le jala ka hamma
ka se tsuma nyana
go tsa ile go bala ka nyalo ka
ke ka tiri ri go bless ba ro go nyana
go tsa ka tiri na ihi ya ka tiri ga di tobota ke a tsa tiri ntse botse
ka a go re ke mme tsentse maru go tsama mana mo tsama ta go loga ka tsiki ya di tsene
go ntse nna la matsadi wa ka
he ba ba tsi ya me di tsana tsone ya di tsike tsika yo go hiyo
he wa re ke tsitanga go mpiona o bana ke le makhaka khaka ke nna mo ritiela madino wa di tsiki tse di ntse di tsire go mpiona
o la gore madina go tshola
ke nna madina go tshola di ota ka di utile re tswa go bereka mothati le banna ba bangwe
he kona o
ha ke tsana ga tsana ha ke tseni mo khetsing ya ka ha ke ntjana ha ke ha ke tlo re nka re
nna ra ka di la ho itse gore tla le makgatho ba se ka wa ntsha wa re ke tlo ka tsana mo ba ke se ke ke ka di ha ntare ke ka ke bona ke ba tsika ya no ntse ke se ka ka ni mang ka ke ba bua le motho wa makgatho ka ya go ra re ke re bogolo tsere nya ga ke di khomo tsane ka tsana la mahu
ke batla dikgomo
ga o katse ba di bona
ke a go bolelela ntle di bona bontseng bontseng
rra
motho e mong yanong makgasakgasa o ke mang ga o itse gore mabina o ile go berekela ko matikareng ga o itse gore o ka re tsenya mo melatong
rra re ke tla mo tsenya mo melatong a itsame ke yana mabina go tshola o tsang le makgasae
le goka ga nka ke ya ba nna ena mabina mogogadiaka a boela ke nna mogogadiaka buriang ga o le yana mone ke bolaile ke lehati mogadiaka batho ba nkutsetse dilone ke re ke ya go kopantsi yana gore ke boe gape ke e makgwei yana legoka la go te lehati le ntamo ga nka ke laba la go nta jalo
ga re reere o tsana sala bua dio tse dintsi re ka re bona ke batho ba ba tikara reme le motho wa makgasa jana mo stata a re mone re nyaga gore ra ke tsamaye nna ke a tsama mau
mone go mogaga ga ke etse mogadiaka
e rano tla go ira gore bo itse
go tseya monna ga ke tse mogadiaka go tse
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Opa, cantor.